Gandishan Tameson, President in America Kaduri, John F. Kennedy, Dallas, Texas, Kesati Jason, Arder Rola, President in Amia Kamale Jalat Kandarle, one head dunk of a chujiran, Nami America Kadiotan, Wagafa Tanilene, Ujim President Tikana, Malek Albikesa, Namim Badu, Jadetim Farsa, President Kennedy Kana, one head dungalate Fatanile Farsubralet, Tanakesa Toko, Ab America, ka Peace Corps Yadan. Kanami Gurmaitini bi gudachu jirkes tolan daketin ujigar gara orsis ojjatetini wangar gara numbersis gabasa jim malon rarganetjira gara tujube sandebis
qoranna hawa geggesun ilalcha dura kan president John Kennedy ture
the president with vice president Johnson watched the first manned launch to be viewed around the world
Jalqabarratti akeeki Mercury qorattoonni hawaa keessa akka socho antaasise sambodas namni yeroo jalqabaaf jirra akka ejjetu dandeessise jira. Caitlin Kennedy intala obboleessa John Kennedy kan Robert Kennedy ti milkaa'ina eessumasaani akkas jechuun ibsan.
It was not about what I can do for you. It was you should do this because it's tough.
Immisa animal si hojjechuun danda'a sajedhu miti. Cimaad ulfaataas waan ta'eef. Hojjatamu qaba sajerud namni ji arra akademu dandeesisun ulfataad kanaaf injinerot waanin dandaamne akka dandaamu gochu qamna jedan qamna sana yogone qormata ke san dabar hin qamnu yaada jedu sammu lammi won america kees kaaw qamna
president kennedy yero angorra turanit lammi won america hiddalata africa barota san qabso mirganamat fini santure President Ajefa Musani Batile Hagatokodura, Congress in United States, Sera Wan Mirganama Akabasan Ibago Chatran.
We are confronted primarily with a moral issue. It is as old as the scriptures and is as clear as the American Constitution.
Gaffin Fura Kenya Drajur, Gaffina Mumati, Gaffin Kun Akabare Famat Era Kanture Seato, Hera America Ras Taejra, Burrisa, Lamuan America, Mirgav Charra Walikitete, Hakabatan Kajuru.
Senator Harris Wofford, dimmooti mirganamaarratti gorsa President Kennedy turan.
We don't know what greatness he could have come to. We lost somebody who was
Nama gudda tamitawuf akka turan beeku oggana gudda tawutti nama deema turan damne yero sanat oggana nu barbaachisan turan jede yaada.
Namoonni heddun Kennedyin utu hamma yona jiraatan ta'e attamin yaadatamu jedhani yaadu. Waa'e eessumasaanii ka dubbatan Caitlin kan nama gaddisiisu isa kanaa jedhu.
It's really sad. Our country lost a lot in November 1963.
Baay'ee nama gaddisiisa. Biyyi keenya sadaasa bara 1963 kan isheen dhabde waa hedduudha. Abbaan koos waggaadhuma sana keessa ajjeefame. Dhugumatti waan hedduu dhabne. Utuu jiraatan ta'ee biyya keenyaaf wayya ture. Gadda keessaa waa argama jedhee yaadu. Waan gaariif kun ta'ee isa jedhus irratti waliin galu. Gadda guddaatu nurra ga'e biyyi keenyas gara waan gaarii arguutti dhiyaachuu dadhabde.
Kan biraa hojii President Kennedyin ittiin yaadataman keessa dargaggoonni lammiiwwan Ameerikaa naannoo addunyaatti barnoota kan ittiin horataniif hawaasa keessa jiranis kan ittiin tajaajilan tuuta nagaa kan Peace Corps jedhamu hundeessan.
And so my fellow Americans, ask not. What your country can do for you, ask what you can do for your country.
Lammiwwan Ameerikaa namoota biyya koo anaaf maal naa gooti jettanii gaafatina, biyya koof maalan godha jedha malee.
Yaadi dargaggoonni hawaasa naannoo addunyaa akka tajaajilan jedhu kun kan burqe baatee onkoloolessaa bara 1960 Yuunivarsiitii Michigan keessatti duula filannoo pirezidaantummaa yeroo geggeessanitti ture. Dargaggoonni Ameerikaa gara biyyoota guddataa jiranii dhaquuf erga filatamanii booda garee tuuta nagaa jedhamu hundeessan. Dhimmooti mirga namaa ilaalchisuun President Kennedy gorsaa akka turan Senator Harris Wofford turan. President John F. Kennedyin tuuti nagaa marsaa jalqabaa gara Afrikaatti utuu hin imalin dura White House keessatti sirna qophaa irratti geggeessanii ni jiran.
The fact that you're willing to do this for our country and in a larger sense.
Biyya keenyaaf hojii guddaa akkasii hojjechuudhaan murteessuun keessan ergaa guddaa qaba. Akka maqaan isaa mul'isutti isin ergamtoota keenya kan nageenyaaf waliigalteeti. Kunis lammiiwwan Ameerikaa isiniin akka boonan akkasumas tajaajila keessaniif kabajaa akka qabaatan taasisa.
tuuta nageenyaa marsaa duraa ta'anii kan bobba'an waan arganii hin beekne arguuf hawwuu akkasumas nageenyaaf waliigalteen akka bu'uuf fedha guddaa qabanirraa kan ka'e ture. Dargaggoonni Ameerikaa naannolee baadiyyaatti bobba'uudhaan hojii barsiisuu, qonnaa, misooma bishaaniif hojii dandeettii ijaaruuf kan kana fakkaatan irratti bobba'anii hojjechuun ofii isaanii hawaasaaf biyyoota keessatti bobba'anii hojjetaniif jijjiirama gaarii argamsiisee jira. Waggaa 51 darban keessa lammiiwwan Ameerikaa 1200 ta'antu tajaajiltoota tuuta nagaa ta'uudhaan biyyoota 139 keessatti bobba'aniiru. Hojiin kun ammayyuu itti fufee jira.